bisenge bitenguye n'abakumbi bebase akamwenyo yongeza amatondo sangula eche yakakoma amatondo twafuna ebimera fe twabaza ebikutiya mulete abasombi bakuno amasepiki tegakyamala ze singo wakuno ngenda kugata na mbaga tugenda kujanjawaza era tugenda kusakanya tugenda kubalabala ebisero bigenda